yande joni tori min tay sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde kore jam woni moɗon le koye kibaruji men hannde ni en kala haala hawrinde mawde waɗama to enen difa do fi jogagol kulantereje nawtorteɗe jaaɗe e laddeji ɗum du kono l'école mawɗo mbiyete université taw to enen difa kañum e sigila yaadu yessoar filla demal ka e wonko waɗi ɗum en pamano ɗum wontiri gabi du konɗa ni commune no gonɗo e nder département mo madarum fa ɗon wonto himɓe wuuro ngon wurti mbi jokka jacciti e ko wonno waɗa ɗum endan tampereji koɓe gami jeeyi do filla ko darto kippitanɗe ko wonno waɗa gabi waɗana keerol Niger e Nigéria e nanan ɗo du konnano ɗum laati yewtere men pinnande siɗo kala ngu haaltaɗo do filla ko darto yennugol neɗɗo na aybinde ɗum na degude ɗum ko waɗay ɗum woni ko carɗowo mbiteɗo Ayouba Hassan famminto en korja ñalle moon sumana amadou jangantan habaruji ɗi e fulful no wontiri nen no yeeno mbiyrumi on nin ton endande difa do filla noyi himɓe jogorto kulle nawtorteɗe laato jaaɗe ladde noon e ko nandi e mum nder région on endan ɗum du konɗa ni hawrinde waɗama dow inde leyɗe duniyaru ton endan tawama du konɗa dow ballaga hono sigila mawɗo daaro filla yaadu yesso demal ko watte e nder galleji ɗum wonno ko waɗa ton endan difa ndennene kadi subaka hannde woni ko batu o fuɗɗa waɗandu konna bal tati batu ono waɗa e hoore muɗum no tawadu konna himɓe leydi Niger jo en ande sanne université muɗum kañum e fande Benin e mo Burkina Faso kay wonko himɓe muɗum gaari potti e batu o endan nandi ko fa hannde mbiyeteɗo Ali Mahamman latiɗo kam woni hoorejo université mo difa o haalani bandimi ta noddomo callo Adama Dawaji
région difa no tawa hakkunde saɗormaji kewɗi leydi toggollete heƴata nani du rafi denago tawaɗo misali de ƴewama ɓuytagol hano nokkuje toggollete lak tchad nden e kulle ɗe fuu no woodi ko ɗo rimanta fardemal le région Allah e kippitanɗe ɓiɓɓe bo ko haramu nimɓe wuuro hewɓe e goyi burtaka nder nokkuje mu'en ɓiɓɓe wuuro hewɓe du dilli nder Komadougou yoɓe warde wendu lak tchad ɗum du nokkuje to remete ɗen gala sembe ndenne no hani nimɓe fuu ɓe juuɗe mum tawa hen ɓe farfilla jawdi ko demal waddata ɗum no hani tawe gatti juuɗe mum ko watta tawe ɓiɓɓe wuuro e goyɓe ɓen tawa keɓi joyoɗake e ko'e mum heɓa deme maɓɓe ɓeydo e ɓooya du konda
noon ni fawara joni ɗo endan ñemey kandu konɗan batu goɗɗo waɗama oɗo batu du konɗo filla ko darto woni ƴittagol mba kaji ɗum du waɗa kana fanen to laabi dekodur to wiyete hono kennedi gam batte du konɗan ni hono noddagal gaɗagal hono noddagal ngal du konɗan ni ko watta hawrindeji ko watta noga kañum ko noddiɗo laati dronoji fi on endan ko watta himɓe keme yoyon noon wonko wari fotti e batu on endan docteur kawjiɗo filla ko darto sukaɓe waddoɓe balla mum yaade e feccaroɓe endan ni o holli wiide keɓe cigila ke ɗum noon gam batte hono ƴewtinade kulle ko wonno waɗe ɗum enda sekirti nanen sani Ayouba wakkati ko o haaldi e Nafisa Adamu Bandi
yaadu komin gaɗi dow wonƴiddakon mbakaji kam woni hollude iɗum dara Niger woɗi du miɗen darani kasindan miɗen mbiya hooreɓe meɗen ummo daro kam woni ɓe golla fa heewa no ɓuri haalaji ɗu min noddi himɓe gara garda e laabi renugol laddeji e jaaye min mbi du min jardoraki e jiɓugol dow sorruwol leɗɗe filagu ñamey min jardaki du eko wonno waɗe e ladde domane de termite e tentuma min daari du hedde ko watta nimɓe keme joyo ko hani warde e batu amin min kisake du nayeɓe gari pelle daraniɗe renugol jaaye e ladde ɗe hokkani ɗum sembe nden non ɗum ɓeydani min sembe no min gaɗira golleji amin
himɓe commune rural mo gabi gabi de wona département mo madarum fa région mo maradi heedoyde e keerol leydi Niger e Nigéria kamɓe de assé won koɓe burti gam batte ɓe kolla mette yaade e kulle ko wonno waɗa ɗum enda koɓe burtiɓe gadi yaadudu konna ne ɓe jottoke fardamugal mairie hono gabi to enda gam batte ɓe kolla mettorgal hono kippitanɗe e kañum e guykaji e tetereji konno waɗa ɗon enda ɓe mbiɓe tampiri ɗum sanne sanne hakkude leydi Niger kañum e Nigéria ɗon ɗum waddi ko fawari jondu konna ni hono koɓe garɗon ɓe dari ɓe kaali koɓe kaali ɗum du konna nani Anafi Abdu goto e maɓɓe kam woni ko haali seeɗa komin koƴi min keɓani on noon ni
nous déplorons
ɗum welay min fay seeɗa ley rafi keƴoran hakkillo fukkingo ngo ɓiɓɓe wuro tawda hannde ngo. Min kiisake min ndaari du bonondaaji ko kippitanɗe ɗe ɓiɓɓe bonɓe ngoni no ngaɗa ɗe kamɓe rafi keƴoran soogeeji kawjiɗi filla ndenaagu tawaɗo.
Ɗum mettimi du sanne e teetol rewɓe e cukaloy ndewoy gonaangol no waɗe o e fa hannde dilludu rewɓe e worɓe e sukaaɓe ngam filaade ɗuworde gonaaɗo no waɗe.
Min ƴami du soogeeji kawjiɗi filla ndenaagu ɓeydite nder commune amin o ƴewtinaaki e wiɗagol waɗe hakkunde keerol amin e Nigeria ngam ɗuuɗal ɓiɓɓe bomɓe ɓen fuu toñƴu woyta.
Wakkati mo maire Gabi ɗum woni mbiyeteɗo Gane ɗam Malam hooƴi haala kandu yeeso maɓɓe, o wi wallay ko ɓe kaali ɗum goonga noon. Kanko hoore makko du eɗum laatinimo sakkulla sanne, nani ko a haalani banndimi tawatoone Mouhamed Mamma, kanko wiyete Gane ɗam Malam maire commune rural mo Gabi.
Cette réaction de la population.
Haala ka nimɓe hoore huɗo commune Gabi kaali ka e jiiɗe am goonga noon, ngam ɓe jottake kaddi muñal maɓɓe. Hannde woni balɗe mum laso ko ñannde fuu na hippitere waɗe. Woɗi nde ɓiɓɓe bomɓe ɓe ngari hippitaade fuu ndillidi tanana e dabbaji ni ɓe naddoyde e mum ley Nigeria. Ɗerolngol ɓiɓɓe wuro mbindi mburtingol no yaarete to hannde hokkeede ɗo
transmettre acquis de droit.
Balɗe ñannde ni onon anndi hoore leydi men Niger Issou Mahamadou, o haali dow fii ko ndaarto ndeenaagu. O wii huunde ko wona to ndan kiddal, huunde noon ko laati ɗum waawata soɓɓirleydi maali noon. O wii huunde noon ko laati ɗum accata leydi men Niger fey seeɗa, sabu ɗum woodi torra ko ɗum waawi waddande ɗum. Ɗum saabi himɓe kidal ɓeydu konna mburti ngam batte hollude kay no mettorgal muɗum en. Waddi ko faande mbiyeteɗo Dikko Abdourahmane, gooto e maɓɓe laatiɗo jogii anndal sanne dow fiila ndeenaagu to ndan maali. O haali dow fii o enndan ko saabi ko ɗum waɗirni enɗan.
J'allais tout simplement reconnaître avec pratiquement tout le
monde. Mimi jabi ko hanono ardido leydi on haliri dum non kidal wumpere bonde woni ton wuddudu sadormaji cakantaraje leede sahel fu ton tawa denne no hani non wumpere de sankite hakkilo fukkingo warta der kidal e der leede sahel dem fu ko leede sahel dedum jonde jabbe hakkilo fukkingo warta der majje kan fu e sobirde leydi mali ko hani woni der balla fedde dental leede duniyaru e leede afrique leydi mali yewtino no wade ko jam he ton der soɓɓirde maaliɗum yaha wartaji himɓe e are mu'en gaɗo der ko yirnam. Amma ɗum mi jokkaki filla waddude soogeji leyɗe yaasina resa nder cakantaraji sahel ɗe. De ardiɓe leydi Mali burtake no janci haalaji ɗi Mahamadou Issoufou haaluno lural no wawi heɓo caka leyɗe ɗen. Amma hannden ɗum filla pelle bawɗe tawede leyɗowdi
goɗɗen.
Non won tirimo nanɗo wiyete Dikko Abdourahmane laati jo andal sanne dow filla ko darti ndenaagu jiyaɗo leydi Mali. Nonni fa waɗa joni dukonɗa ni région mo tawa ɗon dukonɗa heɓanama suudu saria heyru latino kañum woni puɗɗitori sariyaji ɗum dukonɗa ni wonno ko fa waɗa joni du latoke tata ɓuur e leydi men Niger caggal ñamene woodi suudu ndun zende no woodi hono mayru ɗum du wallan dukonɗa ni ko watta ko tawe fa waɗa joni dukonɗa ni hono juɗɗi ena keɓa ɗum hoyfana ɗum en seeɗa kalay kayru suudu tawa ndu en du gollana himɓe tawa e agadés ɗum ɓatti kadi konɗa e himɓeje ɓe sanne. Ɗum waɗdi ko ministre kawjiɗo filla ko darto sariyaji wakkati mo ɗum maɓɓitito hono suudu ndu assé ƴaɓɓiɗo o haali goo fo o wi hon nduɗo suudu tawa wallan sanne ko watta ko tawe hono himɓe tawaɓeɗena tawa e agadés e arlit keɓa kay ndu konɗa filla sariyaji humta haaji mumen tawi woɗɗo waki fe seeɗa kalay caggal mum ndu konɗa ni hono ɗum ɗo duno holla wiide ke hono suudu ñeme e suudu zender heɓan ka ndu fofito e dow majjum ɗum du konɗa habarno momin keeɓi ley sahel dimanche. Nonni fawarde jondu konɗa ni ono assé o wonno ko fawarde jondu konɗa ni hono batu mbiye jokka batu jeerto ɓo gaɗa to endani hono Burkina Faso to wiyete Ouagadougou timmoy timmugol du konɗa ni wonno batu ko ƴewto hoto filla ko darto hono kollol ko watte ko duniyaru yaade keptol hoore muɗum kañum e fawarde jondu konɗa hokkude himɓe haala ko yiɗi e haalugol ko yiɗi kañum e tabintingol hokkoɓe habaruji du konɗa ni hono yolminanama batu ko waɗi timmi to enna Ouagadougou noddagal waɗama kamɓe hokkoɓe habaruji e hooreɓe hokkoɓe habaruji ɓe enɗa yaade e leyɗe gam batte ɓe mbi leyɗe no hani hinno fa woɗa hayba ko watta ko tawe ɓe gadda ballaga mabɓe ɓe nodda du konɗa ni cuuɗi kokkoji habaruji ɗi konɗa wadda ballaga mum har filla ndenagu har filla duggol ɓiɗɗam bonɗa ko ele leyɗe meɗen Afrique ɗo enɗa fuɗi konade leyɗe sahel ɗe ɗum ɓuuri. Noonni wadde ko fawar joni hono ɓe mbiidu konda ni no handu fawar joni ɓe gatta hono narral hakkunde sogueji haɓɓiniɓe moɓen rena ɓen kañe cuuɗi kokkol kabaruji ɗi tawi ɗum hokkodiri kabaru fa woɗi gam batte ɗum wallodirle Afrique ɗo enɗa fuu e tawede konda ni hono hunno ko laati hon tabintinama e nde nokkuji ɗe fuu. Ɗum wonno ko waɗa ton enɗa gam Allah e fande rendugol leyɗe Afrique fuɗi konda leyɗe gonɗe ley sahel. Fa hande habaruji ni ko kettinɗen tawade konda ni hono ñalade ittade dow fuɗɗugol gollal yiilar andal duniyaru ele leydi men Niger ko duɓinaɗe sappo e jeenayyi duɓinaɗe ɗiɗi e nogayi kandu konna ñalade hono assé o woni ko batu majju waɗa towete kaare gooru commune mo Bitinkoji ɗum ɗo région mo Tillabéri noon enɗa ministre kawjiɗo filla ko darto fande yiilar andal duniya e golle juuɗe kañum ko ardi batu o endan o haali o hollidu konna koro majjum o wi saabu wiyama hono yiilar andal duniya kañum e heɓugol gollal e fa hande du konna ni ñiɓugol battane lobbe ɗum wonno ko ɗum hooƴi dow muɗum gam batte Allah e majju wadde ko fa hande ni hono batu o waɗata noon endan wurtinama du konna to wiyete ñame soir point com kañum ko wurtina kibaru on enda ndenne région mo Tillabéri duno tawa ele nokkuji latidu konna ni rafidenago heƴora e sanne nokkuno latidu fa hande no leydi Niger nokkuji kewɗi ni enda ɗum wonno ko gouverneur région o enda o wi baako ndenago heƴa e nokkuji goɗɗe ɗon enda no hanta yimɓe faami ke yilal andal duniya ndu no wodi barke ko waddon to leydi men Niger.
Lasso e lewru ut ko duuɓi ujunaji ɗiɗi sappo e jeenayi studio kala nguuɗo radio ji capanɗe tati e jeetati ɗi gollidita
fuɗɗen sigilaji gakkol habaruji e rewɓe gaddanta bandiraɓe muɓeen rewɓe
talata fu gaɗɗa kokkol habaruji e bellare
fulfude
hawsankore
jarmare e francire
kettine e yewtere pindinol ko studio kala ngu dow laabi ɓurna lobban
yamne joygo e mintaji sappo e joyi lasara fuu no wodi batu jooɗo kaale
ko rewɓe gaddanta bandiraɓe muɗum rewɓe dow jonne duniyaru e cellal
ɓannu nomo teri Allah hewtine nden e jan a tarato nanto ndene habaruɓe oɗo moɓe kaali haala muɗum caggal muɗum en andina on wiide ke hara filla ko darto yewtere min pindol hande en kaali haala filla sari haalte altinere fuu hande en kaltana dow ɗattol koƴagol nayyi lewru juin duuɓinaɗe e sappo daroro filla yennore e ayibe ko neɗɗo watta yaade e goɗɗo ɗum ndu laato laamiɓe leydi nadu konna cuuɗi saria na fa wara joni du konnani hono himɓe warɓe dow inɗe leyɗe muɗum e wari joɗiɗo enɗa e fa hande du konna golla sarusi e ko nandi e muɗum e pelle joɗiɗo inɗe koye muɗum e ɗum fuu ɗum laatake hun noon se waɗanama noon wajibi sey tawe ɗum waɗanama saria saria kadi no wodi jukkugo saria kadi no wodi du konnani fa hande hono jomni guji ko watte yerno fa wara joni carɗo mbitata Ayouba San haalniri bande min Barkisa Hamidou minen min pirɗe fulfulde
haala fu kalaka dow neɗɗo ko laati a yiibe fattawama neɗɗo waɗa ɗum du to laatiki yennore yennore du ko waɗa dow laawol cuuɗi kokkoji habaruji no woodi jukkugo e jonnigu ko watte yeruno kiitotoɗo Ayouba Hassan famminiri ɗo
wawi laati yennore na aybol ɗatol laso ɗiɗi e jeenayi laawol laamu leydi cingangol hitaane duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo kan hawji filla laaɓinol majjo ɗatol gol du hawji filla yolwinande kokkoɓe habaru gaɗa golle mumen ɗatol gol fa hannden kangol wi'i kolngol fuu wawi mettini famɗini na liɓi darja neɗɗo ndu limte dar yennore na aybere cuuɗi kiite leydi domoɓe leydi sarusuji gomnati de iri kongiɗi kalama dow mumen kaaluɗoɗi on no woodi ko jukkirte non du fa hannden deɗi kalama dow ardiɗo leydi ministre leydi na député ɗo du no woodi jukkol gol kaaluɗo iri kongi ɗi jukkete ɗatol woygu e tati laawol laamu leydigol wi'i jukkol gol waɗe kaaluɗoɗi on no wawi jukke yoɓa ujunaji lasoji ɗiɗi fa million go'o ceede sefa ceede moytol gacce no woodi du fa hannden laawol gom jukkowol yennore caka himɓe ɗiɗo jennuɗo on no wattete kandu yoɓa ujunaji laso fa ujunaji hemre ceede moytol gacce amma ko himɓe kaani paama woni hana karab goto ɗum watta nde caka himɓe ɗiɗo non du ɗon kay wakkati fuu jennaɗo on hiɗi no wawi kalmowade jennuɗo
moye hani neɗɗo yi'owa sennama
nde neɗɗo yennama procureur ni haalanoyta amma du ɗum wi'i fa hannden nde ɗerol habaru noon naade suudu kokkoru habaru noon haali ko mettini ɗum fillanalgol fadda gollowo suudu na ɗerol kokkowol habaru on fa teekaki kin timma ummaki ñande fuu kiitotoɗo on haaja nde noddi gollowo suudu ɗum na ɗerol gol sey gollowo on wara jaabu
hanne cuuɗi sheri'a no woodi dow fii on neɗɗo no waawi jom seennaama yaha kalmoo joomum na.
Oui, bon, ça c'est par rapport à...
Hano gollal fuu no woodi laawi ko tokkirante ndenne ko hiɗa woni golloowo fuu ɗowtanooɗi gacce gaɗaaɗe fuu tilay noon jukki harnii du filla ka seeta noon wala fuu laawol kaɗoowol
gollu.
E dow ɗon ko habrani e fulfultili. Assalamu aleykum, mbaalen to jam waali.